ni una eti mpya kwake anizoei na mimi sijamuona wa mfano wake na toki Suwatina, Suwatina, nampenda Suwatina Tumebadiri majina, kendo bibi na mibana Ipite muda siyamona, kabisa mirasina Nakuwa kama na homa, na yeye ndo kunipona Kinga madhubuti nipatie, kasuku penzi nitunzie Kama rupo nigandie, ayayaya Tena bila shaka jiachie Siku nzima iwe shere Kuwa huru jipendere Ayuyuyu Anifundishe mapenzi Kama nipo shule Anifundishe mapenzi Kama nipo shule Tulipi miki mimi na yeye Wasi minini Kusuku wachana tutake wenyewe Nisilinge konini Nachutaka lazima ipewe Jamari mimi Ogopa na deka Na utuzima huu Nacheka cheka Tabasa mwanana Na usipandisha Sanguisi ya juu Nimejitafuta Nimejipata Kinga madhubuti nipatie Kasuku penzi nitunzie Kama rupo nigandie Tena bila shaka jiachie Siku nzima iwe shere Kuwa huru jipendere Ayuyuyu Anifundishe mapenzi kama nipo shule Anifundishe mapenzi kama nipo shule
Imagination.